Stream music.
Shetani ya nenga mashuhu kaso mudosi ya khaba mahuwa lano ya mbira ngambu wizanga hukaso unyanga maluwa hundi ya nzitika huu ya nyange mkupe hengo ne museli emenye museli wamanya wanyama ya manyo umenye menye neba jenga shinga baloteli dele serikali niko pa madeni Kenya power bill ira parliament uko parliament inzala ingo ino iko permanent noko permanent pomole isimba hupe permanent hunzi ya murwe leha hunzi ya murwe unanga handen la kufimbo murwe wenye wina mirwe nomba witsome kweli lokoli rengo nanga kwa manyere wera banda banjango huwa malire wenye kwa siya mangondo huu malire hulutsi wemere hundutsi wila yane weda bochiki guchi shiro humanya huwe kerenga sa jusi wito huu kwa noshi manyinjo wujusi wara god ulizanga mbusi hulotsa wafemo holango wupusi na hola mahuwa mabi na chenda na banda babi kwanza devu lo matimbi na hulra matimbi nde menya matimbi na matuma keshipinde ndabaya isimbi mungu nipe ushindo mulosi ya mezidi akasamba lukale wapo lo mustendi Zidi, go, eshivimbi, ingo Kiidi, close, kiidi milange me close Nili me cause, timbi no boni me cause Flow ya mameno li pause, sorry flow ya maneno li pause Holy na kulanga neno ni dose Pori do ya magendo li lost, siri ni raw Kuchako hurapa, hurapa murono Kuchako husaya, husaya murono Kuchako hutego la tege miroto mkambali wo Ikambi ni wo, sivita za mwili ni spiritual Dawa ya mchawi ni Piriton Mukuru kwa ndege si Wilson Hizi pandeza geto ndeminiko No sae miando siya sayo blamu Neshiro mlamu ndila kamba mpake ingomu stende Balalo neo ni avalalu bala balalu blamu kabalun Imbiranga bandu bosi Saona ni cross kamini mokozi Imbiranga basiani bosi Don't trust us kasu amini mokozi Imbirango lusi sheshimosi Slanska macho design ya osil Bafrilanga marina mulu tatoboa Macho success ni ngori Budula ni mtaya mauri Bazi sange mnyore na matuma hulori Emisambo che wangu kuhumu ami yae Ni amu receive the glory Amu huwa kuhusia mbosa stare Na viposa will kill you slowly Hulondanga malako kamusa timbini Kufuza the lord is calling Kwenyanga masaiko mwamika kurusia mtimbi The time is coming Hubaba lafu tswe Honwe 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 Hovu chafu bwe Huinye huinye liwe Mulu bafu mwe Humenye humenye nae Huinyira nyira hui mila mila Hui vira kila saba sungi mila Kama roja mila bile mima chango Just been pipa das been pipa Las ni kutipa tras ni kutipa Kama choa shetani ndenyanga Fido mshinga sara Fino mwana sara ndima mpaka karatina Baonu wawale hama huwa kamoratina Piripi mlosi atome piripiri Kwanza nale shiri shiri Kunyolo mshara kwa mangiri ngiri Mangi business ya mangiri ngiri Church business sili sili Aka samba lukale Eshiri eshiri Ediri ndiri Aka ya rebwana Wapo lo mstand Yeah 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 Kwanwenye hule Takatufike wapi bana